Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi asihlanganise futhi ngalendlela namhlanje ekuseni kuyisonto sizokhonza yena uNkulunkulu simphakamise siphakamise udumo lwakhe.
We thank the Lord that he has gathered us that we can be together like this on this Sunday morning so that we can praise him and bring him honor.
Simukeleke nabazalwane bonke abasilaleleyo emisakazweni nakwezinye izindlela zokuxhumana simukele nabakhona la endlini siyajabula ukuthi sikhonze nabo namhlanje.
We welcome all who have joined, whether it be via radio or live stream, and those who are also here with us.
Kumthandazo ukuthi uNkulunkulu asize ke namhlanje lokho asibekele khona sikwazi ukuthola sonke sikwazi ukuthi sibusiseke futhi ngenkonzo nangakho konke okuzokwenziwa.
It is our prayer that the Lord would give each and every one that which they need and that it would be a blessing to them. Shall we pray?
Nkulunkulu wethu simukela ngokubonga ithuba elihle kangaka lokuba sihlangane endlini yakho namhlanje ekuseni sizokukhonza sikubabaze.
Our God, we are thankful for this opportunity that we have, that we can hear your word and that we can praise you.
Siyacela ke Nkosi Jesu ulungise izinhliziyo zethu, uzilungiselele izwi lakho. Uba ngabe maselishunyayelwa izwi lakho liyithola indawo ezinhlizweni zethu.
And Lord, we pray that you would prepare our hearts, that when the word is preached to us, that it would find a place in our hearts.
Busise umculo wekhwaya, busise nezwi lakho futhi elizoshunyayelwa.
May you bless the singing of the choir and bless your word that will be preached to us.
Konke sicela ngokwethemba igama lomfelo wethu Jesu Christu.
We pray all of this trusting in our Savior Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Kwayizocula amacula bemabili ke nje namhlanje ekuseni elokuqala ngelesibhunu bese sigcina ke ngelesizulu elokuqala lesibhunu lapho sibabaza khona sithi haleluya makadunyiswe uNkulunkulu masilethe udumo lonke kuyena uNkulunkulu simbabaze uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona mkhulu uNkulunkulu uyababazeka igama lakhe likhulu liphakeme kunezinto zonke ngakho ke masimbabaze uNkulunkulu phethe zonke izinto esandleni sakhe umhlaba wonke mawumbabaze ulethe udumo lonke kuyena uNkulunkulu bese ke sigcina ngelesizulu sebeyangibuza ukuthi umuntu ukhululekile yini usindisiwe yini ezintweni zomhlaba.
Choir will be singing two songs, an Afrikaans song and a Zulu song. The Afrikaans song is a song of praise. Praise to our Almighty God who created the heavens and the heavens praise him as well. The Lord who is always there for us. He is there for us in times of trouble and he even sent his son so that we can be set free and that we do not need to die. So we praise the Lord and thank him for his greatness. And the Zulu song that we'll sing, as people are asking me, is it indeed true that a young woman, that a young man, that a mother and father can be set free from their sin, that they are taken out of the bondage of sin, and that their life is changed? And indeed it is true, through the Lord we are able to be set free and that we don't live a life of sin.
Lobsang et Gott! It's a great joy for me to stand here this morning. We've had a big privilege that a team from the mission could once again go to India for a youth conference. Uncle Hans from Romania, Uncle Hans Kole, went together with us with Miss Newlands and Bundogozo.
Ubaba Hans Kola le Romania besiphelezele hambe nathi nalabo esinabona ngaphambili.
Papa went to Romania, to India and 12 years ago.
Uba mfundisi waya eIndia eminyakeni eyishumi nambili edlule.
And then Chal Olson went 7 years ago.
Ubaba Olson yena eminyakeni eyisikhombisa edlule.
And they went for the same youth conference that we were able to attend. And maybe we remember that was the time when the Lord called Chal Olson home. And it was such a joy for the brethren there to have people that came again from KwaZulu-Bantu. India is a country where only 2% of the population are Christians.
India izwe eligcwele noma elinamaKristu amancane kakhulu awu 2% izwe lonke lakhona.
About 80% are Hindus and about 14% are Muslims.
Cishe u 80% ba amaHindu bese u 14% amaSulma.
And they shared with us how difficult it is getting for Christians in India. And the hunger that they have for the Lord Jesus, for the gospel, but especially for the revival message that the Lord has given to us.
Nendlala nokulangazelela banakho belangazelela ivangeli kakhulu imvuselelo le uNkulunkulu asinike yona.
It was mainly the young people from their church that attended the service, so over 60% of their young people.
And their
yearning and cry was that the young people will be called into the ministry.
They've
got many different branches throughout India and even into Africa.
Banamagatsha amaningi India yonke nginakhona eAfrica.
When we arrived there the evening that we landed,
masifika lapha ngokusihlwa ngelanga esafika ngalo.
We drove about 5 hours to the place that we were going to have the services.
Sahamba cishe amahora amahlanu siye endaweni labe sizoba khona nenkonzo.
And we've heard stories that Papa would relate, Reverend Stegan, when he had come back, about just the driving on the roads.
Siyakhumbula indaba uba mfundisi ayisixoxela zona maye sebuya khona ekhuluma nje ngokuhamba nje emgwaqweni.
The Indians are patient people.
Abantu baseNdiya bayabekezela.
They know, well, it seems like there are no rules in the road. They just drive wherever they want to, just hoot and get through where they need to get to.
Kuze kube sengathi imgwaqo noma umthetho omgwaqo wukho bahamba noma phi la kuhambeka khona ushaya nje huthi akudedele omunye nidlulisane kanjalo.
There were about over 600 young people that attended throughout the week.
Iviki lelo cishe bebe u 600 abasha kade besenkonzweni.
And they spent 15 days setting up a place where they normally plant. So I have agriculture through the year.
Lendawo ekade sihlanganyela kuyona bachitha izinsuku ezishumi nanhlanu beyilungiselela ukuthi ilungele ingunguthela ngoba batshala kuyona phakathi nesikhathi.
And then when they're going to have the conference, they clear the land and they prepare it for the services.
Uma bezoba nengunguthelo, ingunguthela bayasusa bahlanze kahle indawo balungiselela inkonzo.
And the young people, they sleep there, they have the services, have their meals there.
Nabasha balala khona, babambe khona inkonzo, badlele khona.
And they sit on the floor for 3 to 4 hours at one time.
Bahlala phansi, phansi, phansi nje kungekho lutho amahora amane noma amathathu kanye kanye nje isikhathi esodwa inkonzo yodwa.
Having a hunger for what the Lord has for them.
Belambela lokho uNkulunkulu abaphathele kona.
Papa was there, like I said, 12 years ago, but what they received at that time, and the longing and the how they didn't forget what they received through him really astounded me.
Njoba ngishilo ubaba umfundisi sekuneminyaka eyishumi nambili aye khona, kodwa abakuthola nabakufunda ngaleso sikhathi indlela abakubambe ngayo nendlela abangakukhohliwe ngayo kuyisimanga.
And it really challenged me, and I thought of us young people who sit under this gospel of the revival message, and I asked myself, has that hardened us, or has that put that fire in our bones to continue spreading the gospel and to go out and save souls?
Kuye kwangithinta kwangikhumbuza thina basha esila ukuthi thina sesihleli isikhathi sihleli phansi silalele lo mbiko wemvuselelo, ngabe uyasiqinisa, uyasikhonka inhliziyo zibe likhuni, noma uyasibasela uvuthela umlilo emathanjeni ukuthi sikwazi ukuphuma sihambise ivangeli.
Most of the co-workers that are involved in the work and at the different branches come out of Hinduism.
Abaningi besebenzi abenza umsebenzi wenkosi khona emagatsheni ahlukahlukene bavela enkolweni yobuhindu.
It was wonderful to hear the testimonies of how they found the Lord and what it cost them, even in their families, to be able to live a Christian life.
Kube yisimanga ukuza ubufakazi babo ukuthi bahlangana kanjani nenkosi nokuthi kwababizana ukuthi bakwazi ukuphila baphilele inkosi ngisho emndenini yabo.
Even being at the conference, some of them had to sneak without others finding out that they have attended the conference.
Ngisho nakhona engunguthelweni lebesikuyona abanye bekudinga ukuthi bakwenze ngokufihla bangazi ukuthi bakuphi.
And we could show the video of the story of Baba's life.
Sakwazi ukukhombisa ividiyo yomlando wendaba kaBaba.
And also the story, the testimony of Antomkhulu, the narrow way.
Nendaba futhi kaAntomkhulu, ubufakazi kaAntomkhulu, indlela yomngcingo.
And the Lord really blessed it, and he really worked amongst the young people.
uNkulunkulu wakubusisa kakhulu lokho futhi wasebenza phakathi kwabasha.
And after the conference, they shared with us that 130 of the young people feel a calling into God's work.
Emva kwengunguthela base besixoxela ukuthi abantu abasha abawu-130 bazwela ubizo lokuya emsebenzini wenkosi.
And I asked for prayer that the Lord will continue working, and their desire is to continue working together with a mission so that the gospel can spread throughout India, that this 2% changes and that India becomes Christian.
Umgomo wabo kuwukuthi ivangeli lihambe, futhi bayimisela ukusebenzisana nemishini ukuthi lihambe ivangeli lo 2% wabazalwane ushintshe, uguquke, bande, ligcwale ivangeli endini.
Uncle Hans mentioned something to us in these days.
Ubaba ukhola khona asitshene khona kulezi insuku.
He says that there are older people in Romania, about 85 years old.
Uthe eRomania kunabantu abadala cishe abaneminyaka ye-85.
And they say they long back for the time when they had persecution under the communists, because of what the state of the church is like now.
Bathi labantu abadala balangazelela lesi yasikhathi sasemuva laba behlushwa bezingelwa amakhomanisi ngenxa yokuthi isimo sebandla sasikwelinye izinga ngaleso sikhathi.
He says the freedom they received from communism has really dampened the fire of the gospel and the Lord in the churches.
Uthi bathi inkululeko bayitholile sebekhululekile kumakhomanisi engasabahluphi isibenze baxegise yadambisa umlilo wevangeli empilweni zabo.
And it struck me in the West and South Africa how the world is that takes away that deep relationship with the Lord. So the world in South Africa and in the West is what takes people, they're in churches, but it separates them from a true relationship with the Lord.
Kwangimangaza kwangithinta ngoba uma ubuka ezweni lethu eSouth Africa naseAfrica nje izwe ilona lithatha abantu bakhona yebo ebandleni enkonzweni kodwa bathathwe izwe basezweni.
Baba and them have pioneered, they've gone out, they've opened the way for us to be able to take the gospel. It was difficult for them and they've made it much easier for us to go out and spread the gospel.
Uba mfundisi nabanye abadala babe izingqalabutho bahamba phambili bona bayichaba indlela bekulukhuni kubona kodwa sekungcono kuthina ukuthi sikwazi ukuphuma silihambise ivangeli.
May we never be guilty one day when we stand before the Lord because the ease that we have caused us to sit down and we didn't stand up and continue and carry on this gospel and the revival message that the Lord has given to us.
Kwangathi singebe necala ngelilanga ngenxa yobulula nobulula bensimo esiphila kusona kungasidambisi sizithole singasakwazi ukuphuma sihambise ivangeli silichele ivangeli yenkosi uJesu.
Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi ukubuyela ekhaya.
Thank you very much that we could return home.
Sibe nethuba elihle nelikhethekile kuba seNdiya.
We had a wonderful time and a precious time being in India.
Njengoba seshilo udadewethu kube isikhathi esihle ukuba seNdiya.
As our sister said, it really was a wonderful time to be in India.
Ngizosho kumbalwa nje bese nami ngidede indawo.
I will just mention a few points here and there and then I will let my students continue.
Thina la ebandleni siyabusa.
We in the congregation here, we could say we are like kings.
Uma sinenkonzo zabasha silala emahotel ama 5-star hotel uqhathanisa nale India.
If we have a youth conference, we stay in a 5-star hotel if you compare it to India.
Amatende lawo sinawo aphambili kakhulu ka.
And the tents that we have are pristine condition.
Laba behlanganele khona bekhanda amatende ukubathatha u 15 days. Sikubiza ngetende kodwa bathatha indwangu bazithunge zenze umpheme ukuze bakwazi ukusontela khona.
We say they took 15 days to prepare the place. The tent which they make and call a tent is just cloth that they have put together in the shape of a tent.
Ukushisekela kwabo laba bayisebenzi emva kwalo 15 days belungiselela. Uthi mawuphela kube kuqala lezi inkonzo ezu 6 days.
The fervor that they have, so 6 before the 15.
15 and then preparation and then after.
So when they have these 15 days, they are preparing and then thereafter, immediately thereafter, 6 days of services.
Thina la uma kushaya isikhathi esithize siyalala futhi size sisho sithi uma sengilela ungangiphazamisi. Bona bakholela ukuthi u 3 hours mude kakhulu belele ngoba kumele basebenze liyashonila.
When we work we say from this time now this is when I sleep don't trouble me. They feel that 3 hours sleep is more than enough.
Uma uyobona emadometri la belala khona.
If you look at the dormitories there where they're going to sleep.
Ngesikhathi besihambisa nami ngangini nokulangazelela ukuyobona ukuthi isimo salabelala khona sinjani.
And I had the desire when they took me just to see the condition where they sleep.
Masifika khona kubekiwe nje iqhibhana zoseyile Ayu se ilokavu mhlaba chonke. Uqhiphanyana nje sibekiwe kuyilabela la khona akukho matras.
And just pieces of sail just put here and there, not even connected, and that is their mattress.
Kodwa uma babuka bonke laba basha bajabule futhi enkonzweni awufici noyedwa ongquphazelayo. Phethe iBhayibheli lakho umuntu, phethe notebook yakhe, uthatha ama notes ngesikhathi kushunyayela.
And you look at the youth, all of them are smiling, they are happy. They go to the service, they have their notebook and they have their Bible.
Manje nje emva kuba sesikhulumile kuzothatha inkonzo yezwi. Ngingaqinisekisa lapha phakathi kwethu. Khona abantu abalale ngaphezulu kwa 8 hours kodwa bazozela.
I can assure you, here after this we're going to hear God's word. There are those that have slept more than 8 hours, but you will find they will sleep in the service.
Yini silalisayo?
And what makes us sleep?
Ngoba siyabusa futhi sinemana yezwi sikhulekile silithola noma ngasikhatsi.
We all are kings. We get manna from heaven and we just think we live freely.
Sengiyagoqela ngihlala phansi.
As I close off before I sit down.
Bengeke ngikusho lokhu kodwa kuyangicindezela ukuthi ngikusho.
I wasn't planning to say this but I am pressed to say it.
Abazalwane baseNdiya lokhu thina abantu balaye emvuselelweni noma esithi sabasemvuselelweni okwasihlubula noma okwabahlubula abantu abaseNdiya kwabakha kwabaqinisa kwabenza baba munye.
We who are in this revival, that which caused some to desert us, that is what actually made those in India even more united.
Uma la eSouth Africa noma la endlini uke wathinta nje ngalokhu okukhumbulayo ngobaba umfundisi uStekile, hawu usuyinyathele usuyamkhonza sekunjani kunjani, hamba uye eNdiya uyobona inhlonipho abanayo. And ubaba umfundisi khona bamthathi mhlambe njenganathi, bam ngesiNgisi bamrate njenganama missionaries odumo enifunda ngawo, ngoba le missionary le asiyibonanga fanele ukuba situse lokhu uNkulunkulu akwenze ngayo.
Here in South Africa, if we remember what Reverend Steken has done and we relate to it and say it, then we say, people say, oh, you're making him a god. But in India, they respect Reverend Steken. They rate him as high as previous missionaries, great missionaries that have gone before.
Banamatafula amade la kuneyncwadi zama missionaries ezibekiwe futhi inkonzo nenkonzo mayiphuma kubekwe imiqingo yeyncwadi kuchazwe ubuhle bale missionary. Ngosuku lokuqala sifika khona bayakhuluma ngwele missionary ewumfundisi uStekeni eyabasiza nabasabambelele kukho lokho akakhuluma eminyakeni ewu-12 edlule, thina sesikhohliwa ukukhuluma eminyakeni emibili edlule.
They have long tables where they have books of different missionaries. And on the first service, they related about Reverend Steken, that missionary that came to him. And 12 years ago, they still remember every detail of what he did. And yet we forget what he did 2 years ago.
Umfundisi wakhona wasixoxela ukuthi lapho efikile la kwasiza abantu mayeqeda ukudla wasembiza baba umfundisi ukuthi afike endlini yakhe.
The pastor from India that was here, he then said, you know, after the service, Reverend Steken called him to come and eat at his home.
La pesho loko wahlengezele inyembezi wathi lapho ngifika endlini yakhe nginaye. Guys, izwela loluthando lokuba nobaba. Uthi ngiyahluleka ukuchaza ukuthi waba yini noma saba yini leso sikhathi nginobaba eCameroon.
And as he was relating the story, tears came to his eyes. He says, you cannot imagine the experience I had, how privileged I felt to be able to be in a room with Reverend Steken.
Ikhona umhlaba abawufunayo, ubaba umfundisi esikhathi ayefike khona, bamthatha bayomkhombisa. Ubaba umfundisi wathi kubona, uma uNkulunkulu ethanda, uyonikeza lo mhlaba, nikwazi ukuqhuba ivangeli kuwona.
When Reverend Steken was there, they took him to a piece of land and said, this is the land that we want to get. And Reverend Steken said, if it is the Lord's will, the Lord will allow you to get it.
Uthi uma esefike la yena eke kamirini uthi mhlambe 10 times bakhulume bese buza ukuthi leya ndawo isekumamaphi nenhlelo zayo.
And when he came to Reverend Steken's room and they were talking, he says about 10 times he would come back and ask, now that land that you were getting, how far are you?
Uthi lokho kwamenza ukuthi aqinisekiseke ukuthi umfundisi akafika ngendiya bamkhombisa wabathembisa ukuthi uma kuyintando kaNkulunkulu bayoyithola indawo nokuthi uzobathandazisa ukuthi bayithole bese bashiya kanjalo. Kodwa kubona kwagcizeleleka ukuthi kusho ukuthi noma sekuphelele isikhathi esingaka uyaqhubeka uyacabanga ngathi uyasithandaza ukuthi siyithole leya ndawo.
And that encouraged them, knowing that he was not just a missionary who came and said, okay, oh, I wish you that place, but that he would go and he was concerned about it and it was his desire that they would get that place.
Abaningi bethu bahlubuka balishiya leli vangeli ngoba bona kwakubaphatha kabi lokho ukuthi bamfundisi aphinde maye khulu.
And there are many that deserted us because when Reverend Steken would repeat something, they could not take that.
Bangaki phakathi kwethu abangahlubukanga kodwa baphatheka kabi kube sengathi bazwile kanti abazwile mongababuza namhlanje babambani kuloko babambanga lutho kodwa endiya kwabenza ukuthi baqinisekisele ukuthi impela uNkulunkulu ukhona kule mhlaba abawufunayo.
How many among us didn't desert, but it didn't go down well with them that Reverend Steken would repeat something over and over, and yet in India for them it was something so precious.
Basha sinenselelo enkulu thina njengoba sibusa kangaka.
Young people, as we are here and we have so many things, we have such a great privilege.
Sisebenzi zenkosi sinenselelo enkulu bona mabebizwa laphaya. Uyabizwa ubizela ukuzohlala emishini. Ubizwa bese kuthiwa nawe kumele uhambe uye endaweni lalingekho khona ivangeli ngoba kufanele lifinyelele kuzona zonke indawo ivangeli.
To the co-workers, those who feel called in the Lord's work, we have a challenge. Do we still have that fervor? Do we have that longing to bring the gospel to those places where it has never come?
Njengoba ngishilo ukuthi kumnandi ubuyele ekhaya ukuthi siyanibona kuyinto enkulu kakhulu kuthini.
As I said, it's wonderful to be back home. To see you again, it is something great for us.
Uma sesibuye emabhanoyini sacishe sangakwazi ukuthi sibuye siphelele ukuza ngala.
When we got to the airport, we almost were not complete coming back.
Sathola lapho ukuthi eNdiya akuvumelekile ukuthi kube khona abashumayeli bevangeli abasuka kwamanye amazwe abeza kuzoshumayela khona.
When we were there, we then heard that in India there cannot be missionaries, people that come from other countries, to come and preach the gospel.
Cishoriya nje bahlala bangasenama kudinga bamhambisele isinkwe esibrown nobisi ejele. Nabasesikoleni ingane zesikole cishe zangaba nathisha omkhulu sekudinga bahambe bambhalele incwadi esejele ngoba babe sebefuna ukuthi babavalele.
Ria almost didn't have a mother. She would have to go and take brown bread and milk for them in jail. And even the learners that you would not have, Miss Newlands, to teach you.
Okokuqala kwakuyinkinga kubo bahlukile kubona bonke abantu abakhona indlela abagqoke ngayo nebalalabo bengashonga ukuthi kwathiwa niyakholwa nini.
The first thing, they were so different in the way that they were dressed, and even their color was totally different, and the people said, you are believers, you are Christians.
Kodwa ke lokho kusifundisile ukuthi noma ngabe umuntu kuphi umele uJesu wakho noma izimo zilikhuni noma usezweni labe zizwe kodwa ungakhohlwa ukuthi wena ungubani uzalwa kuphi.
And that reminded us that wherever you are, know whom you serve, who is your God, and why you live here on earth.
Thank you very much to Togozi Anna and Ruth Aka for what they have said.
Sibonge kakhulu kuNtokozo Anna noRuth Aka ngalokho abakushilo.
Aka means sister. Anna means brother. But you say the name first and then sister. The name first and then brother. So this is Ruth, Aka, Dogozi, Anna.
Kushogutike uguti Aka, kushkazuguti utatewetu, Anna, umfowetu. Kutu kala ngugusho ikama bese uchobelele.
It was a great privilege for me. Great, great privilege. I praise God for the opportunity that I had.
Kube inhlanhla enkulu enkulukazi kumina ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamdumisa ngalenhlanhla engiyitholile.
It was so wonderful to be with the two and Uncle Hans, and I thank them for their patience to go with the person over 60.
Kube inhlanhla enkulu kumina ukuhamba nabo laba babili noBaba uKhola le waseRomania. Ngibonga kakhulu futhi ukubekezela kwabo ukuthi bakwazi ukuhamba nomuntu osedlule emashumi nayisithupha eminyaka.
Brethren, to see other people in other parts of the world who are burning for the Lord and on fire for the Lord no matter what leaves me humbled.
Zihlobo, ukubona abantu abamshisekelayo uNkulunkulu kwelinye izwe bengenandaba ukuthi kubizani kudingekani kungishiya ngithobekile.
Their faces, because we saw many people of the country, immediately you see on the face, this is a Christian.
Ubuso babo ubuka nje ngoba baningi abantu esibabonile ezweni lakhona, kodwa uma umbuka nje ubabona, ubona khona lapho ukuthi lo umKristu.
They had come from the different places and branches where they work.
Bebevela endaweni nasemagatsheni ehlukene la besebenzela khona.
From Africa, from the Netherlands.
Bekhamuke Africa nase Netherlands.
To be there where God was working.
Bezoba la uNkulunkulu esebenza khona.
And it was a joy to see their love for the Lord and their thirst. They were like sponges that drank in the message of God's word and the revival.
Nokubona ukulambela nokulangazelela izwi likaNkulunkulu bebe njengeziponji nje ezincela konke okuyizwi likaNkulunkulu.
The faces of the little children, their bright eyes with their Bibles and their notebooks, sitting in the service, listening as though I can't get enough of this.
Ubuso bengane incane obebukhanya bubuhle zilalela enkonzweni zibhala phansi ziphethe amaBhayibheli namanothi ubona ukuthi zithi ngicela okunye ngicela okunye akwenele.
And knowing from hearing from different individuals that they don't know what they're going to meet up with when they go back to their homes.
Futhi wazi kahle nabo bazi ngoba phela abanye bese sizwile ngokwehlukahlukana ukuthi njengoba bese enkonzweni abazi ukuthi bazohlangana nani mabebuyele emakhaya.
The last Saturday and Sunday we were there was a festival, a big festival. And so there were a lot of parades and rituals related to the festival.
Manje ke umgqibelo nesonto wokugcina sikhona lapha ya bekuwusuku noma bekuyimpela sonto yomkhosi othize omkhulu obugujwa yonke indawo abantu bebaningi behliwa kwenyuka nje ngenxa yomkhosi.
But they were there to seek God.
Kodwa bona bebelapha ndawonye befuna uNkulunkulu.
Now many of them are really very educated. Masters in engineering or IT, high positions in agriculture.
Manje abaningi babo bafunde kakhulu, bawochwepheshe kwezokuchwepheshe kokuxhumana, abanye onjiniyela, abanye kwezolimo.
But they had taken some of them their holiday time during this time so that they could be at the conference.
Kodwa abanye babo bathatha izikhathi zabo zokuphumula zamaholidi baziqondanisa nokuthi kube khona lengunguthela bakwazi ukubakela.
Where they were cooking, the people cooking were engineers, the IT specialists, people who had really they could have stayed away, carried on with their job, but they wanted to be there.
Abantu akade bepheka bekwabantu onjiniyela abantu abafundile abebengayihlalela abaziqhubekele nomsebenzi wabo kodwa bebelapha.
Doctors who were there as well.
No dokotela bebekhona.
May God give us a love to do his will and his work.
Kwangathi uNkulunkulu angasinika uthando lokuthi siwenze umsebenzi wakhe siyenze intando yakhe.
I looked at a list of missionaries from the 1700s who went to India, like William Carey, Ida Scudder, even Henry Martin. They were missionaries who went to India years and years ago, and the fruit of their work is still there.
Ngiyengabuka uhla lwamamissionary abafundisi zithunywa abaya eIndia kusukela ngeminyaka yawo 1700 uma ubabuka bonke amagama abo nemisebenzi yabo isithelo sekhona.
Because God's work is an eternal work.
Ngoba umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi waphakade.
And how sad it would be if we are busy storing up for ourselves treasures on earth instead of storing for ourselves treasures in heaven by becoming people, even if you're at school, even if you're in a business, even if you're in a farming community, telling others about the Lord and his salvation.
Kungaba yishwa kangakanani kuthina uma thina simatasa siziqoqela eyethu ingcebo yala emhlabeni esikhundleni sokuthi sitshene abantu ngenkosi noma ngabe usomabhizinisi noma uthisha noma kwezolimo noma ngabe kuphi.
The region we were in was Andhra Pradesh, which is the southeastern region.
Indawo besikuyona bekuyi Andhra Pradesh.
And it's winter there.
Njengamanje khona kusebusika.
The coolest time of the year.
Isikhathi esibanda kunazo zonke onyakeni.
And every day was about 30, 33, 32 degrees.
Usuku nosuku bekula ko 33 degrees.
But there they were in the tents. It didn't matter what the discomfort was, they were eager to get God's word.
Kodwa labe bekhona phakathi ematendeni bebengenandaba noma kungathokomele bebelangazelela ukudla izwi likaNkulunkulu.
And I thank the leaders of Kwasiza Bantu for the great, great privilege that I could be part of the team. May we go out into the world and tell what God has done.
Ngiyabonga kakhulu ubuholi bakwasiza abantu ukuthi nami ngikwazi ukuba ingxenye yaleli thimba. Kwangathi singaphuma sihambe siye emhlabeni sitshele abantu ukuthi uNkulunkulu wenzile.
They couldn't get enough of testimonies. Testimonies of what God has done. And we experience it every day, but they soaked it in. It made them rejoice.
Bebengeneli njalo mabethola ubufakazi bokuthi uNkulunkulu wenzeni bebekumukela bakuthathe bakudle usuku nosuku besikuzwa kodwa bebeloku bedla nje.
And may we remember them in prayer.
Kwangathi singabakhumbula emthandazweni.
Thank you.
Siyabonga.
We thank the Lord for what we heard. Thank you for the team that reported back.
Sibonge ngethimba ebelezweni laseNdiya eselibuyisela umbiko ukuthi lihambe kanjani.
Thank you also for the singing before the service.
Sibonge kakhulu futhi nangomculo esesuzwile.
I was hoping I speak a bit longer, then you don't need to listen to me too much.
Benginesifiso sokuthi ngabe bakhulume isikhathi eside. Besingeke sibe khona isidingo sokuthi kulalelwe mina ngiphethe inkonzo.
It's amazing how it works.
Kuyamangalisa indlela izinto ezenzeka ngayo.
The more you see God working, the more you see different things God is doing.
Mawubona indlela uNkulunkulu asebenza ngayo, ubona indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto eziningi ezinhle ezahlukahlukene.
The more you grow in God,
nangalesikhathi uqhubeka ukukhula ekumazini uNkulunkulu,
the more you realize I'm nothing.
Yila ukucacela khona kube sobala ukuthi empeleni umuntu nje akayilutho.
And the more you realize I don't deserve anything.
Yilapho futhi uqonda khona kube sobala ukuthi akukho empeleni okufanele wena.
And that it's God's work and he's doing.
Empeleni konke kungumsebenzi kaNkulunkulu kuyisenzo sakhe lesa suke senza.
I'd like to speak this morning about God's favor on our lives.
Namhlanje ekseni ngifisa ukukhuluma kabanzi ngokusithanda kukaNkulunkulu nokuzwela kwakhe ezimpilweni zethu.
God's favor on our lives. Is our lives such that God's favor can be upon it?
Ukusithanda kaNkulunkulu nokusinakekela kwakhe umbuzo uthi ngabe izimpilo esiziphilayo zenza ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuba abe nothanda thokoze ngathi na.
And is my life pleasing to him?
Ngabe impilo engiyiphilayo iyamthokozisa yini uNkulunkulu na?
Let's still pray once again before we continue.
Singaqhubeki asithandaze.
Lord, we thank you for what we've heard thus far.
Nkulunkulu wethu siyakubonga ngalokho esesikuzwile kuze kube manje.
We thank you for the team that could go out and your word being preached.
Siyabonga Nkulunkulu wethu ngethimba elikwazile ukuye ezweni laseNdiya lakwazi ukuba lishumaye ilizwi lakho.
And we thank you for those we heard in India that serve you with all their hearts.
Siyakubonga Nkulunkulu wethu ngokuzwa ngabazalwane baseNdiya abakhonzayo ngokushisekela ngeenhliziyo zabo zonke.
We pray, Lord, that you will be with them, that you will give them strength, and that you will be with them in a special way.
Siyakhuleka Nkosi ukuba ube nabo, ubapha amandla, ubaqinise, ube nabo ngeekhathi zonke ngendlela ekhethekile.
May they experience you more and more every day.
Kwangathi Nkulunkulu wethu bangayizwela ubukhona bakho phakathi kwabo insuku zonke.
Lord, we pray now as well that you would take this service, the rest of it, into your hands.
Siyakhuleka ke Nkosi nakulesi sikhathi ukuba le nkonzo esizoba nayo manje uyithathe konke okuzokhulunywa kube sesandleni sakho.
Remove everything that may be a hindrance to us.
Siyacela Nkulunkulu wethu ukuba ugudluze konke okungasithiya kuzivimbela ukuba size ukukhuluma kwakho.
So that we can hear your speaking.
Ukuze Nkosi sizokwazi ukuzwa ukukhuluma kwakho.
We pray this, Lord, in your name.
Lokhu sikhuleka Nkosi egameni lakho.
Amen.
Amen.
So I'd like to read a few verses in Luke chapter 1 from verse 26.
Ngithanda ukufunda amavesi ambalwa evangelini ngokaLuka isahluko sokuqala ngiqale evesini lamashumi amabili nesithupha.
It's a well-known story, we all know it. Luke chapter 1 from verse 26.
Kuyindaba ke nokho eyaziwayo engikhulu ukuthi abaningi bethu bayayazi. Tholakala evangelini ngokaLuka isahluko sokuqala siqala ukufunda endimeni yamashumi amabili nesithupha.
Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth.
Ngenyanga yesithupha, ingelosi uGabriel yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazareth.
To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, a descendant of the house of David, and the virgin's name was Mary.
Intombini yayimiselwe indoda ebizo layo nguJosepha wendlu kaDavide, ibizo lentombi nguMaria.
And coming to her, the angel said, "Greetings, favored one, the Lord is with you."
Yangena ingelosi kuye yathi, "Ewena ophiwa umusa, inkosi nawe, ubusisiwe esifazaneni."
But she was greatly perplexed at what he said, and kept carefully considering what kind of greeting this was.
Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngukubingelela kuni lokho.
The angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God."
Ingelosi yathi kuye, "Ungesabi, Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu."
So the two parts I'd like to concentrate on, verse 28, "The Lord is with you." And then verse 30, "You have found favor with God."
Manje kamavesi amabili engifisa ukuba ngigxile kuwo abe indikimba yendaba, ivesi lamashumi amabili nesishagalombili nevesi lamashumi amathathu lapho kuthiwa inkosi nawe ufumene umusa wena kuNkulunkulu.
There are many different translations for this portion.
Manje ke maningi amahumusho ahumusha ngendlela eyahlukile uma ngabe kufundwa le
ndaba. Another translation says, "Blessed are thou."
Uma ngabe ufunde linye ihumusho lithi, "Wena ubusisiwe."
Another translation says, God is pleased with you.
Elinye uhumusho lithi uNkulunkulu uthokozile ngawe.
God is pleased with you.
uNkulunkulu uthokozile ngawe.
What can be better than that?
Ikuphi ongaba into enhle edlula leyo na?
If God in heaven, the creator, the one who has everything in his hand, says, I am pleased with you. What can be greater than that?
uNkulunkulu esezulwini umdali wezinto zonke umenzi wezinto zonke esho ethi ngithokozile ngawe kuyisibusiso kimi ukuba wena ube umntwana wami.
The Zulu Bible, I think it's similar to the Afrikaans, talks about you have found grace.
iBhayibheli ke lesiZulu lihumusha ngokufana nolimi lwesAfrikaans lapho kuthiwa ufumene umusa kuNkulunkulu.
You have found God's grace.
When ufumene umusa kuNkulunkulu.
And grace is undeserved favor.
Manje ke umusa uyinto esingayifanele thina njengabantu evela kuNkulunkulu.
It's undeserved.
Asufanele.
And take note of that, it's undeserved.
Awukuphawule lokhu ukuqaphela ukuthi umusa kaNkulunkulu kuyinto thina engasifanele.
But it's a favor that God puts on your and my life.
Kodwa ke uNkulunkulu kuyinto ayibekayo asinike yona ayibeka empilweni yami ayibeka empilweni yami.
If we please him.
Uma ngabe simthokozisa.
The angel said to Mary, you have found God's favor.
Mayifika ingelosi kuMaria ithi wena ufumene umusa kuNkulunkulu.
And then there's one translation that says, and that struck me when I read it, it says, you highly favored.
Unelinye uhumushe ngithe mangilifunda ngahlabeka umchwele elithi wena ufumene umusa ophezulu kakhulu.
The angel said to Mary, you Mary, you are highly favored by God.
Umifika ingelosi kuMaria ithi wena Maria ube ngumuntu othole umusa omkhulu kakhulu kuNkulunkulu.
And that's the question I want to ask this morning. Is God's favor on your life?
Yiwo lo yumbuzo engifisa ukubuza namhlanje ekseni ukuthi ngabe wena isibusiso sikaNkulunkulu nomusa wakho phezu kwempilo yakho na?
Is our life such that God can say, I am pleased with you?
Ngabe impilo esiyiphilayo ziyilendlela eyenza ukuthi uNkulunkulu esezulwini athi ngithokozile ngawe.
To the extent where he will say, I will bless you.
Kuze kufinyelele esigabeni lapho uNkulunkulu ezosho khona ukuthi ngenxa yale mpilo oyiphilayo ngizokubusisa.
Is God's favor on your life?
Ngabe isibusiso nomusa kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho na?
And there are many things you can ask yourself.
Ziningi izinto ongazibuza ngazo.
What's my prayer life like?
Uzibuza ukuthi ngabe impilo yakho yokuthandaza injani?
Can I ask the Lord something and he answers me?
Ngabe mangikhuleka ngicela ukuthize kuNkulunkulu uyangiphendula na?
Does he speak to me?
Ngabe uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma nami?
Does he do things in my life?
Ngabe uNkulunkulu kukhona yini izinto ezimangalisayo azenzayo empilweni yami na?
Can I see his hand in that what I'm doing?
Ngabe ngiyasibona yini isandla sikaNkulunkulu phezu kwalokho engikwenzayo mina na?
Ask yourself, is God's favor on my life?
Awuzibuza umbuzo ukuthi ngabe umusa nesibusiso sikaNkulunkulu kuphezu kwempilo yakho na?
And if not, what hinders God from putting his favor on your life?
Manje ke uma kungenjalo umbuzo uthi ngabe yini lethi uNkulunkulu ukuthi abeke umusa wakhe nesibusiso sakhe phezu kwempilo yakho.
If each one of us would be honest, ask ourselves an honest answer.
Uma ngabe sonke singaba neqiniso, asike sikhiphe impendulo futhi eyiqiniso engenakho ukuthandabuza.
Honest question and give an honest answer.
Sibuza umbuzo oqinisekile, siphike siphinde futhi sikhiphe impendulo eqinisekile.
Be true to yourself.
Awube neqiniso maqondana nempilo yakho.
Then you'll know what to do.
Uma ke wenze njalo uzowazi ukuthi kumele wenzeni.
If each one of us can ask ourselves this question and ask the answer it as it is.
Uma ngase sonke ngamunye ngamunye sizibuze lo mbuzo ngendlela eqinisekile bese futhi siuphendula ngendlela eneqiniso.
Sit for a minute and think, is God's favor on my life?
Awukuthulisa inhliziyo yakho umzuzwana uzihlolisise uzibuze ukuthi ngabe isibusiso nomusa kaNkulunkulu kuphezulu kwempilo yakho na?
If we can do that, we can close the service and go home because we'll know what to do.
Mangase senze kanjalo singayiphethe ikonzo siphindele emakhaya ngoba uzobe usuqonda ukuthi empeleni kuphi ekumele ukwenze.
There is one who we need to please. And that is God.
Uyedwa nje vo ekumele simthokozise uNkulunkulu.
In every situation, that what I do, am I pleasing God?
Kuzona zonke izimo kukho konke engikwenzayo ngabe ngiyamthokozisa yini uNkulunkulu na?
In such a way that God says my favor is on you, not what I say, but what God says.
Ngimthokozise ngendlela yokuthi uNkulunkulu azasho yena kungasho mina athi isibusiso sami nomusa wami uphezulu kwempilo yami.
And in such a way that I can feel God's presence in my life.
Ngendlela yokuthi ngizizwele ubukhona bukaNkulunkulu bubuse empilweni yami.
And if it's not there, and if I don't feel it, maybe God's favor is not on your life because of the way you live.
Mangabe ubukhona bukaNkulunkulu ngingabuzwe empilweni yami, kusho ukuthi umusa wakhe awukho phezu kwempilo yami nesibusiso sakhe kungenxa yokuthi impilo engiyiphilayo kusho ukuthi ayimthokozisi.
Now when we read this, we know very little of Mary up until this point.
Manje kuma sifunda le ndaba kukuncane kakhulu esikwaziyo ngoMaria kuze kufinyelele kulesigaba esifunde kuso.
But we know this, that God favored her.
Kodwa ke sikwaziyo lokhu ukuthi umusa kaNkulunkulu nesibusiso sikaNkulunkulu sasiphezulu kwempilo yakhe.
We know this, that there are many that God could choose for Jesus to be born.
Sazi lokhu ukuthi baningi uNkulunkulu ayengabakhetha ukuthi kube yibo abazokwenza ukuba inkosi uJesu ifike la emhlabeni.
But God chose Mary and said, Mary, you will carry him.
Kodwa uNkulunkulu wakhetha intombi uMaria, wathi Maria, wena uwo ozokwenza ukuba inkosi uKristu Jesu ifike emhlabeni.
If God wants to do something today, whether it's in your family, whether it's at work, whether it's there where you are, can he choose you?
Umbuzo ukuthi uma ngabe uNkulunkulu namhlanje efisa ukwenza okuthize, ngabe isemndenini wakho, ngabe ila usebenza khona, ngabe yila ophila khona, angakhetha yini wena ukuthi enze umsebenzi wakhe ngawe na?
Whether it's something big, whether it's something small, can he say, I want to use you?
Kungaba into encane, kungaba into enkulu, kodwa ngabe angakhetha wena yini athi ngizosebenzisa wena?
Ask yourself that question.
Akuzibuze nje lo mbuzo.
If God wants to do something in your family, amongst your children, can he use you?
Mangabe uNkulunkulu efisa ukwenza okuthile emndenini wakho, efisa ukwenza okuthile ezinganeni zakho, ngaba ngakhetha wena yini ukuthi akusebenzise na?
And if not, why can't he?
Uma ngabe ngeke akwazi ukukhetha wena akusebenzise, umbuzo uthi kungani yini engamvimba?
If you turn your Bibles just a few pages back to Matthew 25.
Umangabe uphenya iBhayibheli lakho uthi ukuhlehla kancane uye evangelini ngoka Matthew isahluko samashumi amabili nanhlanu.
And I'm reading it in the Amplified translation.
Ngizofunda ke la kuyihumusho le Amplified.
Matthew 25 verse 31.
Evangeli ngoka Matthew isahluko samashumi amabili anantlanu ngiqala ukufunda endimeni yamashumi amathathu anomuvo 31.
But when the Son of Man comes in his glory and majesty and all the angels with him, then he will sit on the throne of his glory.
Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo.
All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another as a shepherd separates his sheep from the goats.
Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanisa abanye kwabanye, njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi.
And he will put the sheep on his right, the place of honor, and the goats on his left, the place of rejection.
Imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo.
Then the king will say to those on his right, come, you blessed of my father, you favored of God. That's what it says in this Bible.
Khona inkosi zakuthi kwabangakwesokunene sayo, zanini nina enibusisiwe ngubaba. Ikhumusho le Amplified libeka ngaleyo ndlela icace ukuthi ababusisiwe.
You favored of God, appointed to eternal salvation, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
Nina nibusisiwe ngubaba, nidle ifa lombuso eniwulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba.
God is the one whose favor must be on my life.
Isibusiso sika uNkulunkulu isona ekumele sibe phezulu kwempilo yami.
Not people, not the one next to me, but God.
Hayi isibusiso sabantu, hayi esabantu abasondelene nami, kodwa sika uNkulunkulu.
God who sees my heart, God who sees my innermost being, I must favor him.
uNkulunkulu obona inhliziyo yami, abone ingaphakathi lami lonke, kumele kube nguye ongiphasisayo, ongibusisayo.
We know how to please people.
Siyazi ukuthi sikwazi kanjani ukuthi sithokozise abantu.
We know how to please another person, but do you know how to please God?
Kulula nje ukuthi simthokozise omunye umuntu, kodwa umbuzo ovelayo uthi uyakwazi ukuthokozisa uNkulunkulu na?
And is it a part of your life every minute of your day to say, how can I please God?
Ngabe kuyingxenye yempilo yakho umzuzu nomzuzu, iminithi neminithi, uzibuza ukuthi ngingamthokozisa kanjani uNkulunkulu?
And if I'm confronted with this situation, before I do it, to say, if I do this, will I please God?
Uma ngabe ngibhekene nesimo esithize ngaphambi kokuba ngizibuze ukuthi lesi simo ngizokwazi kanjani ukuthi ngisenze noma ngisixazulule, ngiyazibuza yini ukuthi ngakho lokho ngizomthokozisa yini uNkulunkulu.
And if not, don't do it.
Uma ngabe kungeke kumthokozise uNkulunkulu, ungakwenzi.
God is the one whose favor we must gain. Forgive me for saying it maybe in the wrong way. I don't know if we can gain God's favor. But his favor is the one we must win.
Isibusiso sika uNkulunkulu yise kumele sizuze. Mhlawumbe ningixolele mangikuba ngalendlela ukuthi ungakwazi ukuthi wenze okungenza ukuthi uzuze isibusiso sika uNkulunkulu.
And it's interesting, very often if I find God's favor, I also find favor with his children.
Manje ke nakho kuhlaba umchwele ukuthi mangithola isibusiso esivela sika uNkulunkulu, kubalula nokuthi nabantu abasondelene nami abangabazalwane, kubalula ukuthi nabo bangibusise.
Think of that. Maybe I don't find the Christian next to me's favor or in good standing because God's favor is not in my life.
Awuyicabangisise lento ukuthi mhlawumbe ngendlela ezenzeka ngayo izinto, awukwazi ukuthi uthole isibusiso kumuntu oseduze nawe noma akuthande ngenxa yokuthi noNkulunkulu osezulwini akathokozi ngimpilo.
Maybe God's favor is on his life and not on mine, and that's why we don't find each other.
Mhlawumbe isibusiso sikaNkulunkulu sikulomzalwane oseduze kwami asikho kimi.
If you read a bit further about Mary, you realize her obedience.
Mangabuqhubeka ufunda kabanzi ngoMaria, uyathola ukuthi wayenendlela ejulile yokumlalela uNkulunkulu.
Her obedience to God.
Indlela emlalela ngayo uNkulunkulu.
You can go and read it, for because of time I won't read it all.
Mhlawumbe ke ungathi uma unesikhathi uhamba uyofunda, mina ngeke ngikwazi ukufunda konke ngenxa yesikhashana enginaso.
We go back to Luke. Sorry, I'm jumping around a bit. But in verse 38, where we read earlier in Luke 1, then Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. May it be done to me according to your word." Mary was ready to obey God.
Sibuyele evangelini ngoka Luke akuso isahluko sokuqala endimeni yamashumi amathathu nesishiyagalombili. Uthi uMaria wathi, "Bheka, ngiyincekukazi yenkosi. Akube kimi njengezwi lakho ingelosi yamuka kuye." Bheka ukuthi uMaria ubezimisele kangakanani ukuthi amlalele uNkulunkulu kukho konke.
Go and read it. You can just make a note about it now. Verse 45. "And blessed, spiritually fortunate and favored by God is she who believed and confidently trusted that there would be fulfillment of the things that were spoken." Mary trusted God.
Now ungayifundela mothola isikhathi kube namanothi mhlawumbe ozowenza uma sidlulela endimeni yamashumi amane nanhlanu. Kuthiwa ubusisiwe owakholwayo, ubusisiwe owakholwayo ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvele enkosini. Ubusisiwe umuntu okholwa yilokho uNkulunkulu amtshela kona, enze njengokusho kwenkosi.
And she obeyed God.
Wamlalela uNkulunkulu.
There's another verse later, I'll just refer to it, where she tells the servants, "Do everything he says."
Likhona elinye ivesi mhlawumbe engizoliqaphuna ngokuqhubeka kwesikhathi lapho uMaria echaza khona ukuthi yenzani konke okushiwo inkosi uJesu Kristu.
You see her obedience. When God speaks, make sure you do it.
Bona ukuthi ibaluleke kangakanani indaba yokulalela uNkulunkulu lokho akutshela kona ukuthi ukwenze kwenze.
There are other men in the Bible where we read God's favor were upon them.
Akhona amanye amadoda kaNkulunkulu aseBhayibhelini esifunda ngawo esitshelwa ngawo ukuthi isandla sikaNkulunkulu nesibusiso sakhe sasiphezulu kwezimpilo zabo.
And I'll just briefly touch on some. You can go and read it. The Bible tells us that God's favor was on their lives. And I want to take one thing from their lives so that we can see, is that maybe what takes God's favor off my life? That what I don't have that these men had.
Ngizothucaphuna nje kancane empilweni yalamadoda kaNkuluNkulu sibone ukuthi ikuphi lokho kwakuseyimpilweni zabo mhlawumbe nathi kuzodinga ukuthi sibe nakho ukuze sizothola isibusiso sikaNkuluNkulu.
The first one, Moses.
Oqala uMose.
We read about Moses and we read that God's favor was upon him.
Uma ngabe sifunda kabanzi ngoMose, siyathola ukuthi sibusiso nesandla sikaNkulunkulu sasiphezulu kwakhe uMose.
Now you can follow it or I can read it here as well. If you go back to Numbers, that's in the Old Testament. Again, apologize for all the jumping around. Numbers 12.
Mhlawumbe ke na ungavula noma ulalele mangifunda la, sizofunda incwadini kaNumeri isahluko seshumi nambili. Ngiyaxolisa nje ukuthinta emavesini amaningi ahlukahlukene.
And also make a note and then later go and read it.
Bese ke ukuphawula lokhu wenze ama notes khona uzokwazi ukuthi emveni kwenkonzo uhambe uyofunda kabanzi ngakho.
Now Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married.
Ncwadi kaNumeri isahluko seshumi nambili ivesi lokuqala. OMiriam noAaron bakhuluma bemelene noMose ngenxa yowesifazane wakwaKhushe amthathile ngokuba wayithathile owesifazane wakwaKhushe.
And they said, has the Lord really spoken only through Moses? Has he not spoken also through us? And the Lord heard it.
Bathi imbala uJehova ukhulumile kuMose kuphela na akakhulumanga nakithi na uJehova wakuzwa.
And then verse 3, now the man Moses was a very humble man, gentle, kind, devoid of self-righteousness.
Evesini lesithathu kodwa lowo muntu Mose wayemnene. Ele amplified ngisho lachaza ukuthi emnene enenhliziyo ethobile kuyena umuntu owayimisela kunabo bonke abantu kumthokozisa uNkulunkulu emhlabeni kunabo bonke abantu ababesebusweni bomhlaba.
More than any man who was on the face of the earth.
Kunabo bonke abantu ababekhona ebusweni bomhlaba.
Suddenly the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, come out, you three, to the tent of meeting. And the three of them came out.
Jehovah wayesekhuluma ngokuzumayo kuMose nakuAaron nakuMiriam wathi wozani nina nobathathu etendeni lokuhlangana baphuma bobathathu.
Verse 5, the Lord came down in a pillar of cloud and stood in the doorway of the tabernacle, and he called Aaron and Miriam, and they came forward.
UJehovah wehlela esentsikeni wehle esentsikeni yefu. Wema ngasemnyango wetende wabiza oAaron noMiriam baphuma bobabili.
And he said, that's the Lord, hear now my words. If there is a prophet among you, I the Lord will make myself known to him in a vision and I'll speak to him in dreams. But it is not so with Moses, with my servant Moses. He is entrusted and faithful in all my house. With him I speak mouth to mouth, directly, clearly, and openly, and not in riddles.
Wayesethi, yizwani manje amazwi ami. Uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, mina Jehova ngiyakuzibonakalisa kuye ngombono, ngikhulume kuye ngephupho. Inceki yami uMose akanjalo. Uthembekile endlini yami yonke. ngiyakukhuluma naye umlomo nomlomo ngokusobala kungabi ngamazwi ayimfumbe.
Moses was a humble man and God's favor was on his life.
Mose wayeyindoda kaNkulunkulu emnene ezithobile isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwempilo yakhe.
Self-righteousness means you think you're better than others.
Manje ke ukulunga okungokwakho okuvela nje kuwe yilokhu okwenza ukuthi ucabange ukuthi wena ungcono kunabanye.
You think you know, you think I'm more spiritual.
Cabanga ukuthi wena wazi kakhulu futhi wena nje umuntu kamoya.
Here it says devoid of self-righteousness. Devoid means there was no trace of it.
Liyachaza iBhayibheli ukuthi uMose wayengenakho nhlobo lokhu kokuzibona yena engolungileyo.
It didn't exist in his life.
Wangatholakala inhlobo empilweni yakhe uMose lokhu.
And God's favor was on his life. You can go and read it.
Sibusiso sikaNkulunkulu sasiphezulu kwempilo yakhe. Ngahamba nawe uyofunda ngalokhu kabanzi.
Of course the opposite of humble is to be proud.
Siyazi ukuthi umuntu uma ngabe engayithobile kusho ukuthi usuke ephakeme.
Pride is a terrible sin. Pride made Lucifer, an angel of light, into a Satan and a devil.
Isono sempakamo isono esimbi kakhulu esenza ingelosi yokukhanya uLucifer waphenduka waba uSathane ngenxa yempakamo.
No wonder the Bible says that even God resists the proud. Even he himself turns against you.
Akumangalisi ukuthi iBhayibheli liyakubeka ngokusobala ukuthi uNkulunkulu umelene nabazidlayo, uNkulunkulu uqobo lwakhe uyamelana nawo uma unempakamo.
Now you can say, and most Christians will, but I'm not a proud person.
Mhlawumbe ke wena uzothi hayi bangasho nje abanye ngamanye amaKristu lokho, kodwa mina ngiyena umuntu ophakeme.
If there's anything that doesn't affect me, maybe that's pride.
Mhlawumbe uma uthi hayi lokhu mina kungithinti nje angeni kukho, ngenzeka ukuthi kwalokho kuyimpakamo.
But hear what Spurgeon says. Pride to begin with, I'm afraid, may be set down as the sin of human nature. It's part of our human nature.
USpurgeon uyachaza ukuthi uma ngasaqale nje achaze ukuthi indaba yesono sempakamo kuyinto esemvelweni yomuntu, inomuntu nje shaqa iqhumene nayo.
If there's a sin that is universal, universal means it's all over. It is this.
Uma ngabe kunesono ekuthiwa sitholakala emhlabeni wonke jikelele yilesi sono lesi sempakamo.
Go among the highest and the loftiest in the world and you shall find it there. Go and search amongst the poorest, the most miserable, you'll find it there.
Uthi noma ungavakashela abantu abasekhundleni eziphezulu abanodumo lesi sono uyasithola kubo. Noma uvakashela abantu abahluphekayo abaphansi ngokwempilo lesi sono futhi uyasithola kubo.
Pride affects every person.
Lesisono sempakamo sifinyelela nakunoma imuphi umuntu.
It's something we must guard against.
Lesisono kumele siqaphe maqondana naso sibabantu ababhekile ukuthi singangeni kithi.
There may be as much pride inside a beggar's rags as in a prince's robe.
Kuyachaza ukuthi lesisono sikhulu kakhulu sitholakala kumuntu ogqoke ingube yamanikiniki, uyasithola futhi nasengutsheni yomuntu wasebukhosini.
No matter whether you are rich or whether you are poor, pride will affect you.
Akunandaba ukuthi umuntu ocebile noma umuntu ohlwempu, kodwa isono sempakamo siyatholakala kuwe.
Is there any man in whose heart pride does not lurk?
Umbuzo
uthi it's there and it's close by.
Umbuzo uthi ngabe kuinhliziyo yabantu ikhona inhliziyo yomuntu engenasi isono sempakamo, lesi sono sikhona kuyo yonke inhliziyo.
When we fancy that we have clean escape from pride, it is only because we have lost sense of its weight through being surrounded with it.
Uma ngabe sicabanga ukuthi sesiphunyukile kulesi sono sempakamo, kusho ukuthi azange sibone ukuthi sikhona, ukuthi nje asisiqapheli kuphela, kodwa sikhona ezimpilweni zethu.
Listen how Spurgeon explains it. A man who bears a bowl of water feels its weight. But if he goes right into the water, it will be all over him and yet he will not notice the burden of it.
Awuzwe indlela uCharles Spurgeon achaza ngayo, uthi uma ngabe umuntu ephethe indishi yamanzi uyasizwa isindo salendishi kodwa angeke azamthela amanzi, kodwa mayingena kuwa amanzi avela agcwale yonke indawo emzimbeni wakhe kodwa angasizwa isindo salamanzi.
He who is over head and heels in pride is the most likely to imagine that he is not proud at all.
Lo muntu ogubezelwe isono semphakamo okusuka ekhanda kuze kufike ethendeni kulula ukuthi ayiboneni ukuthi hayi mina anginayo imphakamo.
Beware of pride.
Qaphela imphakamo.
It can even come in when you do God's work.
Impakamo ingafika ingene ibe ingxenye yempilo yakho noma kuthiwa wenza umsebenzi kaNkuluNkulu.
There's a story of Bunyan, and I've read it of Spurgeon before as well.
Kunendaba ke exoxwayo ngo John Bunyan, ke ngayifunda futhi ikhulunywa le ndaba ngo Charles Spurgeon.
After he had done preaching, a brother came to him and said, "You have preached an admirable sermon."
Kuthiwa ke uJohn Bunyan eqeda ukushumayela, kukhona omunye umzalwane owafika kuyena wathi ushumayela intshumayelo enohlonze kakhulu namhlanje.
And Bunyan said to him, "Oh, you are too late. The devil told me that before I got down the pulpit stairs."
I said to John Bunyan, "Hayi, wena usufike emva kwesikhathi, ngithe ngisehle ebhisini zepulpit wangitshela lamazwi owasho uSathan."
We can get proud when God is working.
Umuntu angaba nempakamo ngisho kusebenza uNkulunkulu.
I'm not saying it's wrong to say to someone if something blessed you. But if God's works, it's God's work, it's not my work.
Ngisho ukuthi kuyiphutha ukuya kumzalwane usho ukuthi siyabonga ngenkonzo isibusisile, kodwa noma uSathane noma uNkulunkulu esebenza, uSathane uyakwazi naye ukufaka unyawo lakhe olunodaka.
Another person where we read that God's favor was on his life.
Enye indoda kaNkulunkulu esifunda ngayo esithola ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu sasiphezulu kwempilo yakhe.
Noah.
No.
Now if you turn back to Genesis, first book in the Bible, Genesis 6.
Mangabe sihlehlele emuva encwadini yokuqala eBhayibhelini, incwadi kaGenesis isahluko sesithupha.
Verse 5.
Soqala ukufunda evesini lesihlanu.
The Lord saw that the wickedness of man was great on earth, and that every imagination or inherit of thoughts of his heart were only evil continually.
Kepu Jehova wabona ukuthi ububi bomuntu bukhulu emhlabeni nokuthi zonke izindlo zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo.
The Lord regretted that he made mankind on earth, and he was deeply grieved in his heart.
Wayesasola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe.
When God looks at my life and your life, does he regret it?
Uma ngabe uNkulunkulu ebuka impilo yakho, ehlola impilo yami, ngabe uyasola ngayo na?
Or is he pleased?
Noma uyajabula ngayo?
So the Lord said, "I will destroy mankind whom I have created from the surface of the earth, not only man, but the animals and the crawling things and the birds of the air, because it deeply grieves me to see mankind sin, and I regret that I have made them."
UJehova wathi, "Abantu engibadalileyo ngiza kubachitha ebusweni bomhlaba. Yebo, abantu nezinkomo nezilwanyana ezinwabuzelayo nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyasola ukuthi ngibenzile."
But Noah found favor and grace in the eyes of the Lord.
Kepha uNoa wayitholile umusa emehlweni kaNkulunkulu.
Noah found God's favor.
Noa wayithole umusa nesibusiso
sikaNkulunkulu. God was pleased with him.
uNkulunkulu wayithokozile ngempilo kaNoa.
In a wicked world.
Ephila emhlabeni owawugcwele ububi.
There where you are, no matter how wicked around you, find God's favor.
Noma ngabe kuthiwa uphila kuphi, noma ngabe kuthiwa kubi kangakanani kule ndawo ophila kuyo, kodwa qinisekisa ukuthi umusa nesibusiso sikaNkulunkulu kuphezulu kwempilo yakho.
Just a thought. Noah found God's favor. And then the Lord said to him, "Build the ark."
Umcabango nje. UNoa lo wathola umusa kaNkulunkulu nesibusiso sikaNkulunkulu. Emveni kwalokho uNkulunkulu wayesethi kuye, "Noa, yakha umkhumbi."
He didn't find God's favor because he built the ark.
Hayi ukuthi wathola isibusiso sikaNkulunkulu nomusa wakhe ngenxa yokuthi wakha umkhumbi.
He found God's favor between wicked people. And because of that, God said, "I will use you to build the ark."
Wafumana umusa uNowa ephakathi kwabantu ababephila impilo yobubi ngenxa yalo musa. UNkulunkulu wayesethi kuye Noah yakhumkhulu.
If we want God to use us there where we are, find his favor there where you are. That's what you are doing.
Uma ngabe ufuna uNkulunkulu akusebenzise la ukhona, thola isibusiso nomusa kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho khona ezokusebenzisa la
ukhona. Whether it's in your work, whether it's at home, whether there where you are, find God's favor and he will use you.
Uma ngabe kuthiwa isemsebenzini noma ngabe kuthiwa isekhaya noma ikuphi la ukhona, qinisekisa ukuthi ufumana umusa nesibusiso sikaNkulunkulu phezu kwempilo yakho.
Another person who we read of that found God's favor.
Enye indoda kaNkulunkulu esifunda ngayo naye kuthiwa yathola umusa kaNkulunkulu.
Is David. We read in the Bible God's favor was on David. He was a man to God's heart.
Inkosi uDavide. Siyafunda eBhayibhelini ukuthi uDavide lo wayengowenhliziyo kaNkulunkulu.
It's amazing when I read about David and read his story, it struck me again how David didn't kill Saul.
Ngike ngahlabeka umqwele mangifunda kabanzi ngendaba kaDavide lapho ngifunda ukuthi nakuba uSaul wayemzingela uDavide kodwa uDavide mayithola ithuba lokumbulala uSaul akazange ambulale.
Saul was in pursuit of David. He wanted to kill him.
Saul lo wayematasa ezingela uDavide efuna ukumbulala.
And while he was sleeping, David got so close to him that he could cut a piece of his garment.
Isikhathi uSaul esemgedeni elele ephumule wasondela kuye uDavide wasika nje umphetho wengubo yakhe omncane.
But he didn't kill him.
Kodwa nokho akazange ambulale.
He had the opportunity but he didn't kill him.
Wayenalo ithuba lokumbulala kodwa akazange ambulale.
How often we kill each other with our tongues, what we say, what we speak.
Umbuzo uthi kukangaki sibulalana sodwa ngolimi lwethu ngalokho esikhulumayo ngemlomo yethu.
When there's an opportunity, we use it.
Mangabe livele ithuba umuntu asebenzisa ulimi lakhe ukuthi ambhaxabule ngalo munye.
But that's just by the way. What struck me of David was the way he repented.
Lokho bengisho nje ngokudlula kodwa okungihlabe umchwele ngempilo kaDavide indlela aphenduka ngayo.
The way David repented and never turned back to that sin.
Indlela uDavid aphenduka ngayo wayesesishiya leso sono akazange aphindele kuso.
Go and read that. Many people say, but David sinned terribly much.
Na ungahamba uyoyifunda le ndaba ngoba baningi abantu abathe uDavid wenza isono esikhulu esibi kabi.
The sin he committed, I've never committed that sin.
Azathi umuntu lesi sono esenzo uDavid mina ngaze ngisenze inhlobo.
But can you repent like David repented?
Kodwa kumbuza uthi ngabe wena uyakwazi ukuphenduka ngendlela uDavid aphenduka ngayo na?
Like he repented. Never again do you read of David committing the same sin.
Uphenduke ngendlela uDavid aphenduka ngayo ngoba sifunda ukuthi uDavid waphinde wasenza lesisona angena kuso.
If you are convicted of something and you confess it and you make it right, do you have to do it over and over again?
Uma ngabe uhlabeka ngesono esithize osenzile empilweni yakho bese uyazivuma uyaphinda and futhi lesisono lokhu usenza ngokuphindelela.
Is it something that keeps coming back and you keep confessing it?
Ngabe lesisono silokhu sibuya siza kuwe ulokhu uphindelela futhi usivuma kaningi.
Maybe it's something small, maybe an irritation.
Mhlawumbe nje into encane ukucasuka.
We need to make an effort not to go back to that same sin.
Kumele sifake amandla ethu onke. Senze isiqiniseko sokuthi asibuyeli futhi kulesisono ebesingene
kuso. It should be something where I say I don't want to go back there.
Kube into engizoyimisela ngisho ukuthi angifuni nakani ukuphindela kulesisono.
Pray that the Lord will help me.
Thandaza ukuthi uNkulunkulu angisize.
Maybe not go there where the temptation is.
Noma uthandaza ukuthi ungayi futhi kule ndawo la kukhona khona lesisilingo.
Remember also that great as the grace of God is in pardoning sin, he gives with pardon other mercies which are equally great.
Kumbula ukuthi umusa kaNkulunkulu ngesikhathi umkhulu ekuthi ekuthena kuthethelele lesisono kukhona okuphelezelwa lo musa ukuthi akunike amandla ukuthi usinqobe.
Namely repentance and renewal of the heart.
Uma ibalwa lezi zinto ukuphenduka nokuqulwa kwenhliziyo yenziwe ibe yintsha.
Wherever the forgiveness of sin comes, wherever there is forgiveness, they must come with it, turning from sin.
Uma ngabe kufika intethelelo, uthethelelwa ngalesi sono senzile, kumele futhi kufike nokuthi uphenduke kuso.
A leaving of sin, a fresh view of sin.
Ukuthi ushiye lesi sono ebese usibona ngendlela ukuthi lesi sono siyingozi usuke kuso.
And a different estimate of it.
Nendlela futhi ozosigada ngayo nosiqaphela ngayo kube indlela ehlukile kunendlela owenze ngayo ngaphambili.
Just listen to this. A different estimate of it. When I've confessed it, I see that sin in a different light.
Awubheke indlela ekuchazwa ngayo ukuthi mase ngisivumile lesi sono, indlela esengisibuka ngayo ayifani nendlela ebengisibuka ngayo eqaleni.
And not only that I confessed it, but I see the danger of that sin anew.
Hayi ukuthi ngiyazivuma nje kuphela, sengisivumile, kodwa ngibona ubungozi balesi sono bese ngiyaqaphela.
So that I don't fall into that sin again.
Ukuze ngingeke futhi ngiphinde ngiwele kuso lesi sono ngoba ngiyabona ukuthi siyingozi.
Another person that God's favor was on his life.
Omunye futhi sifunda ngaye umusa kaNkulunkulu wasempilweni yakhe.
Joseph, we all know the story. You can go and read it in Genesis 39.
UJoseph, ngicabanga ukuthi sonke siyayazi indaba kaJoseph. Ungayifunda encwadini kaGenesis isahluko sika 39.
And you'll read also in Joseph. Joseph found favor with God. Even so that he found favor with the people, the heathens he were amongst.
We are funda futhi nango Joseph ukuthi uJehova wayena uJosepha waba ngumuntu onenhlanhla waze waba ngumuntu onenhlanhla onomusa kaNkulunkulu phakathi kwalabo abantu abangakholwa aye phakathi kwabo.
You say everything is against me. My circumstances are so difficult. Things don't go my way. People don't understand me. Whatever it is that you say, go and read Joseph. In that situation, humanly terrible, God's favor was on his life.
Mhlambe wena uthi izinto azingihambeli kahle, zonke izinto imelene nami, bonke abantu bayangihlasela, nezimo nje ayivumi ukuthi ngikwazi ukuphila kahle njengomKristu. Uma kunjalo funda impilo kaJoseph ubone ukuthi kwakunzima kangakanani ukuthi uJosepha aphile kule ndawo ayiphila kuyo, kodwa kuthiwa umusa kaNkulunkulu wawuphezu kwempilo yakhe.
And it doesn't mean that it was always easy. It was difficult.
Akusho ukuthi njalo kwakulula nje empilweni kaJosepha, wayihlangabezana nezimo ezinzima.
But God's favor was on him and his life because he was faithful.
Kodwa kumusa kaNkulunkulu wawuphezu kwempilo yakhe ngenxa yokuthi uJosepha wayethembekile.
I'm closing with this. I was reading these days again about the Hebrides revival. Hebrides is islands there, Ireland, Scotland, and that area.
Sengiyaphetha ngalokhu kulezi insuku ngike ngafunda kabanzi ngemvuselelo yase Hebrides esiqhingini esise Scotland.
And it started, I didn't know this, the Hebrides revival began with two sisters, Peggy and Christine Smith. One was 84 years old and blind, the other 82 years and crippled with arthritis.
Kuthiwa le mvuselelo yaseHebrides yaqala ngosisi bandawonye ababili uChristine noPeggy bakaSmith. Omunye wayengaboni emehlweni, omunye khubazekile, kodwa kuthiwa le mvuselelo yakwazi ukuthi iqale ngabo nakuba babe kulesi simo sezempilo esinje.
Think of it, humanly, what could they do? But it started through them.
Awucabange nje ukuthi ngendlela yokubuka izinto ngeso lomuntu ukuthi yini ababengayenza, kodwa isimanga ukuthi imvuselelo yaseHebrides yaqala ngabo.
And I'll just highlight a few things here. Men and women gave themselves to thinking about eternal things.
Zocaphuna nje ukumbalwa kuthiwa ke abesifazane balendawo bayinikele ekutheni bacabange kabanzi bajule ngezinto zasenguna phakade.
It's interesting that when God came down and worked, he motivated the people to do the things that pleases him.
Ngiyamangalisa ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu ehla ebaphakathi kwabantu bakhe wabakhuthaza abantu ukuthi benze izinto zonke ezimjabulisayo uNkulunkulu.
He stirred the hearts of people to do that what he wants to see from us.
Wanyakazisa inhliziyo zabo wabenza ukuthi benze lokhu okumthokozisayo uNkulunkulu.
Men and women gave themselves to thinking about eternal things. Everything they did was about what does it mean eternally.
Laba besifazane base mainland ngesikhathi kwehla uNkulunkulu bacabanga kabanzi ngazo zonke izinto zenguna phakade phela nje into ababecabanga ngayo impilo yasenguna phakade.
Everything they did, everything they thought, what does this mean eternally? Does it please God?
Konke ababekwenza, konke ababecabanga, babejula beyibuza ukuthi ngabe lokho esikwenzayo esikhulumayo kuyamthokozisa yini uNkulunkulu enguna phakadeni na?
Nearby a dance was in progress, but the young people ran from it as though fleeing from a plague. It just happened suddenly. They were all on the dance floor and they all ran and they went to church.
Kuthiwa ndawanathize kwakukhona umdanso owaqhubeka lapho kodwa kuthiwa khona lapho abantu abasha babekhona bavele basuka babaleka kulowo mdanso kwangathi khona isifo esifikile lapho basuka emdansweni baye enkonzweni.
God did it, no man did it, God did it because it pleases him.
Lokhu kwenziwa uNkulunkulu, akwenziwa ngumuntu ngoba kwakumthokozisa uNkulunkulu lokhu.
Prayer was a dominant feature. How's your prayer life?
Uthi umthandazo kwakuyona into eyayihamba phambili engabe wena yakhe impilo yokuthandaza injalo.
An awareness of the presence of God. Are you aware of God's presence every minute of the day?
Sibaba beyizwela ngaso sonke isikhathi ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwabo. Ngabe wena uyayizwela yena ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho nsuku zonke na?
How can you please him if you're not aware of him?
Ungamthokozisa kanjani uNkulunkulu ubungaqondi ukuthi ukhona uhamba kanye nawe?
How can you please him if you don't even think about him?
Ngamthokozisa kanjani uNkulunkulu uma ungacabangi ngaye?
Conviction of sin.
Ukuhlabeka ngezono zabo.
It happened. God did it. They convicted the people and they wanted to confess.
Kwenzeke uNkulunkulu wabahlaba ngezono zabo bafuna ukuzivuma izono zabo.
There was great joy. Everywhere people rejoiced at what God had done for them.
Akunentokozo emangalisayo yonke indawo abantu babethokoza ngalokho uNkulunkulu ayibenzela khona.
It pleases God if you can rejoice of what he's doing in your life every day.
Kuyamthokozisa uNkulunkulu uma ngabe ujabula ngalokho akwenzela khona noma kwenzayo empilweni yakho nsuku zonke.
Heartfelt singing was noticeable. People sang. They wanted to sing. They walked in the street singing.
Siwe inhliziyo zabo zayiphuphuma umculo babecula nje mawuhlangana nabo bayacula benenjabulo.
Love and unity was evident between all young and old.
Uthi uthando nobunye kwakubonakala kusobala phakathi kwabancane nabadala.
Interesting opposition. There was some opposition sadly from the church leaders.
Naku kokuhlaba umxhwele ukuthi kwaba khona ukuphikiswa nokuhlaselwa kwabo okwakuvela kubaholi bebandla.
The church leaders opposed the revival.
Abaholi bebandla yibo kanye futhi abaphikisa bamelana nemvuselelo.
Dear Christian, is God's favor on your life?
Mzalwane othandekayo, nanku umbuzo, ngabe umusa nesibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwempilo yakho na?
Is your life such that God says, I want to bless him?
Ngabe impilo yakho yilolu hlobo elenza ukuthi uNkulunkulu athi ngiyafuna ukumbusisa usibani bani?
And if it's not like that, repent of it today.
Mangabe impilo yakho ingenjalo, phenduka kulokho namhlanje.
Do what is necessary that God can bless you.
Yenza lokho okufanele ukuthi ukwenze ukuze uNkulunkulu ezokwazi ukukubusisa.
Because if he can't bless us, the opposite is also true. We are not following him.
Uma ngabe ngeke akwazi ukusibusisa uNkulunkulu, kusho ukuthi lokho okuphambene nesibusiso kona kuzosilandela ngenxa yokuthi asimthokozisi uNkulunkulu.
And we are not following him the way he expects us to.
Ngoba simlandeli ngendlela uNkulunkulu abheke ukuthi simlandele ngayo.
May God help us. May he be merciful to us. And may we be obedient to that.
Kwangathi uNkulunkulu angaba nomusa kithi, kwangathi uNkulunkulu angazwela, siba abantu abamlalelayo uNkulunkulu.
And if someone would like to close, thank you.
We thank the Lord for his word.
Siyambonga uNkulunkulu ngezwi lakhe.
But I'd like to end with this.
Ngithanda ukuphetha ngalokhu.
You want to know how to get God's favor?
Ufuna ukwazi ukuthi ungasithola kanjani isibusiso sikaNkulunkulu?
Doesn't matter who you are, from where you are.
Akunandaba ukuthi ungubani, uvelaphi.
Joseph was able to say no to that woman that tempted him. He could say no to sin. And friends, note that in your life.
Shobo uJosepha wakwazi ukuthi cha kunkosikazi kaPotifa owayemlinga efuna ukuthalale naye wakwazi ukunqaba athi cha qaphela lokho nawe ithi cha esonweni.
That gives us a glimpse of Joseph's life. Just a little window open to us. I think there's much more about his life and purity in his life.
Lokho nje kukodwa kusinikeza inhlanhla encane ngokuqondene nempilo kaJosepha kuninga ayekwenza kodwa lokho nje kodwa kusinikeza inhlanhla impilo yobumsulwa ayiphila.
Daniel determined in his heart not to defile himself again. And the next verse, God says he found favor with the people that he worked for.
Lithi iBhayibheli uDaniel wazimisela enhlizweni yakhe ukuthi angazingcolisi ngokudla kwenkosi etafuleni. Ivesi elilandelayo lithi wafumana umusa kubantu ayenabo nakuNkulunkulu.
This word is more critical, more important than what you can imagine for your life.
Leli gama libaluleke okudlula zonke izinto ongasuyicabanga emaqondana nempilo yakho.
It's not how educated you are.
Akuyi ngokuthi ufunde kangakanani.
It doesn't matter where you come from.
Akunandaba ukuthi uvela
kuphi. Doesn't matter how much money you have.
Akunandaba ukuthi unemali engakanani.
Do we find favor in God's eyes? And that comes from purity also.
Kodwa kubalekile ukuthi ngabe uyawufumana yini umusa emehlweni kaNkulunkulu okuyinto eqhamuka ekuphileni impilo emsulwa.
Grace is Christ himself. Grace, does he work in your life to create that purity which God favors?
Umusa unguKristu uqobolwayo. Ngabe umusa uyasebenza empilweni yakho, ngabe uNkulunkulu uyakwazi ukuthi abeke isibusiso sakhe phezulu kwempilo yakho na?
If you ask many older people that God has kept.
Uma ngabe ubuza abantu abaningi abadala uNkulunkulu asebagcinile.
Kept in this revival.
Abagcinile kule mvuselelo.
You find maybe one thread.
Nakho ogodwa okonyo okutholayo.
By God's grace, they kept that relationship with God. There was something wrong. They made it right. They stopped it. If there's something wrong, they made that thing right. Friends, we can't overestimate that. That's why that devil and the world hates this gospel. Because it brings about by God's grace purity in our lives. And that's what the Lord wants.
Enye izinto eyitholayo ukubona ukuthi bagcina ubudlelwane babo phakathi kwabo noNkulunkulu bumsulwa. Uma kukhona into engahambi kahle bayilungisa, abahlali nesono bayasilungisa. Ingakho kuSathane emelene naleli ivangeli elisiqhubele ekutheni siphile impilo engcwele sithokozise uNkulunkulu.
It's what God can do through us because of his favor. Friends, it's not what we can control. What we can steer, what we can plan, what we can have in our... We like to control things. Everything must come through me. Nonsense. Everything must come through Christ. And Christ will sometimes take things away from me to show me he's in control, not myself.
Okubalulekile ukuthi umusa kaNkulunkulu bephezulu kwempilo yakho yena uNkulunkulu besenza izinto ngendlela yakhe akuyi ngokuthi mina ekufanele ngilawule izinto kube yimina owenza izinto zenzeke indlela uNkulunkulu enza ngayo uma isusa uNkulunkulu izinto kimi akungangiphathi kabi lokho ngoba uyena okumele aqhubele
lenqubo. God wants to work.
uNkulunkulu ufuna ukusebenza.
He wants to use you and I as we heard this morning.
uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa wena sebenzise mina njengoba zule namhlanje kuseni.
My work, it's not your work, it's not my ability, it's not your ability, it's God's favor that creates that in our life.
Akusiwo umsebenzi wami, akusiwo umsebenzi wakho, akusiki ukwazi ukwenza kwami noma kwakho, umusa kaNkulunkulu osebenzayo ufuna
ukwenza. And may our lives change. Not because of my thinking the way I want. How long haven't I been here? What has God done? You always know better. No wonder you're jealous when God blesses somebody else and he works through somebody else. But you're jealous. You say, ah, look at they only like that person. You've heard it straight this morning. Maybe your life is as it is because you yourself haven't given in to God to purify and cleanse your life the way he wants it, not the way you want it.
Kumele kube khona ukuguquka kwengqondo. uNkulunkulu ashintsha indlela esibuka ngayo izinto nesenza ngayo. Sekuyisikhathi esingakanani ukukhona la lungekho ushintsho. Akumangalisiki ukuthi ube nomona uma ngabe uNkulunkulu ebusisa omunye umuntu. Vumela uNkulunkulu akucwengisise, ayihlanzisise impilo yakho bese yakusebenzisa.
Do you want God? Doesn't God want to send you? Doesn't God want to use you? Isn't that why we are here and we are Christian in this world? It's just to sanctify ourselves? Oh no. Oh no. What we heard this morning, each and every one, God used, he wants to use our life. Our life, wherever we are you prepared to let your life be purified? That's the question.
Ngabe uNkulunkulu akafuni yini ukukuthuma nama ngithume ukuze kuqhubeke ivangeli kumele sihlale nje sinethezeke ukuthi singamaKristu kuphela akumele kube njalo njengoba zule namhlanje kuseni uNkulunkulu ufuna ukusithuma kodwa sivume asihlanze asihlambulule aqala cwengisisa impilo zethu.
Let's pray.
Asithandazeni.
Our heavenly Father.
Baba wethu osezulwini.
You spoke clearly to us this morning.
Ukhulume ngendlela ecacile kithi namhlanje kuseni.
You want each and every one of us, Lord.
When uncles, we are staying a
song. You love and care for each and every one.
We are stand a song.
And do you want to use and send us? May we bow under your hand. Even if I've been in your child for 50, 60, 70 years, even if I have got to bow in you, help me to bow. And Lord, it's not about us, but it's about your work and your kingdom that shall come.
Nkosi, akukho mayelana nathi, kodwa kumayelana nomsebenzi wakho ekumele siwuqhube uze ufike umbuso wakho emhlabeni.
Help each and every one, children, young and old, to be able to be used by you.
Sisize Nkosi sonke abancane nabadala usize sonke ukuba sokwazi ukusetshenziswa nguwe.
Please be with us until this week.
Sacela Nkosi ube kanye nathi kuleli viki sonqala.
Like with Joseph.
Nkosi sibukele empilweni kaJosepha.
Like with Joseph, may we see you in front of us and before us all the time.
NjengoJosepha Nkosi sikubone njalo empilweni zethu uzungezile zikhathi zonke.
Determined to walk this way.
Sizimisele Nkosi ukuba sihambe kuyo le ndlela.
This we ask because of him who has died and made it possible for us.
Lokhu Nkosi sicela egameni lakhe loyo owasifela esiphambanweni wayisenza ukuthi lokhu kube impumelelo kwenzeke.
In the name of our Lord Jesus Christ.
Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu.
Who chose us.
Amongst
the world.
Phakathi komhlaba.
Who chose your people wherever they are in this world.
Wakhetha abantu bakho nakuba bekuphi emhlabeni. NaseNdiya.
Help us.
Sisize Nkosi.
In this time an evil time.
Kulesi sikhathi esiphila kuso isikhathi sobuhle.
That we may be more than conquerors.
Ukuba Nkosi sibe ngaphezu kwabanqobi.
Amen.
Amen.
Just one thing I forgot.
Ngiyaxolisa nje kukhona kodwa ngikhohliwe.
The Lord did in Mary's life more than what she asked for.
UNkulunkulu wenza okungaphezu kwalokhu ayekulindele uMaria empilweni yakhe.
She never expected or asked that she would carry the Christ child.
UMaria akazange acele noma akulindele ukuthi uyena owayizothwala umntwana onguKristu.
When God's favor is on our life, he does more than we even expect or ask for.
Mangabe isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwempilo yethu, wenza okungaphezulu kwalokho ebesikulindele noma ebesikucabanga.
That's also evidence that God's favor is on our lives. He does even things we don't ask for.
Lokho futhi kuwufakazi obuveza ukuthi isibusiso sikaNkulunkulu siphezulu kwempilo yami, lapho enza khona izinto ebengayilindele ngingayicabanga.
And maybe that's why Reverend Stegan often when he prayed, he said more than we can ask or pray for.
Mhlawumbe ke yingakho ubaba umfundisi njalo mayithandaza ethi kube ngaphezu kwalokho esikucelayo nesikucabangayo.
That's God's favor.
Musa kaNkulunkulu loyo.